Ben Dizzo on the track.
Grace Price Bites 2.
Hello. Hello.
Pena mbilo tuma simu ansa maiko sata. Pani mangarinko monga maiko sata. Maslekwi jiwe tizole amai. Na ene sinisizi wakaya huu amai. Samatamu ni mazivala ene weni amai. Ndenwe nangu pambada atibatizo mutuanga. Njele no kafuse chewe vaniziva mutuanga. Manje manje sosu ni kukira kuna kosi. Nindani asa shusha nika kambati na kosi. Banani pasa juice pena fika kukidwe. Ame proud zio pale elangana kukidwe. Tripping Shan Vena Vala Patupi in Patupi Zakafika Patupi Tizo Chilolo Wabangono Komando Siatunga Nikwese Muchirumu Komado Wakai Niva Kembula Ankalangaka Get Root Jet Kuni Kambiza Want Me to Get Root Chao Yeni Chaya Zunga Kopele Kono Kamera Yakwe Ribezumu Zunga Kopele Kuno Donse Turisho Blow Wano Gula Komotoka Watch Moku Blow Wamu Gemu Njie Motoka Nina Zio Dembagari Peni Nina Chaya Never Back Musem Swag Gine woi ni nataya Kems kupia mushe leta kuno ni grease. Zine number 2 ni zivika ni grease. Pena drop at 1 wanani uza kutweki. Yombuyo sima teko meni uzi ni kutweki. Ukanseshe mu matumba na nshivulwa kwene. Temu vombela fieni vyo nshivulwa kwene. Pena imba kudiala na ewe Castro uvimba. Nilimunga nzimu nikakuluma uvimba. Vena imba pona wati Dizzo ulema. Ziye gelo wako baba ujani ulema. Zine young boss note na broku rapa zile mkulu papiti sunga nchile broku rapa Natasha Chie Sancho pevaliza waboni wakani wana wabisa mangava ona wamboni kukondo kwila kwila wadwala mumanjala nikafuna nipota ngolo valiumu mumanja gati chani wabantenga fuakano bema Dizzo